Court Bell Drive.
Hakuna stress. Hakuna stress. Hakuna stress. Hakuna stress mchubuka kampla. Stress we kulia, chupa dagala. DJ kuwa trap kuwa mwana yaliko. Bidanda libiba piyimbo vyabu wafala. Kamongele, talk yaliko. Baba no, tutu no VIP mwana mwetuli. Nabijujuwe viko monta sisha nefeke. Omwenge tukunywa, paka kumacha. Yuwapia wange kulagobe sungu watch fest. Nako mufest, shuku minokes. Yogela bitini sina wute wawa test. Trapu kuwa, kijana mbawe, nyenya. Kwa wakabina nyenya, taina, chupa, tula. Buomi we chupa, zengu julira. Wala jali mchupa, kusaba tonkuwa. Biko wakili kanku, memba gomu lisungu, obamu luga. Sete diriwo, sete weziri, mwatu tuzinywe. Bale kebo gere, bale kebo gere. Kijana serumia, nga sente weziri. Wecha weleze chupa, tulave chipdako. Hakuna stress. Tukuwa klabu, mpaka kumacha. Hakuna stress. Echupe kali, te weta leta. Hakuna stress. Tuzina, 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 tuzina. Hakuna stress. Tukuwa, 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 tukuwa. Hakuna stress. Tukuwa klabu mpaka kumacha. Hakuna stress. Echupe kali the way taleta. Hakuna stress. Tuzina, 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 tuzina. Hakuna stress. Tukuwa, 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 tukuwa. Hakuna stress. Hey, obato chimanyi ze sisula waka. Hakuna stress. Olwebi bale binji, mwane Kampala. Hakuna stress. Lenge la chidecha na wechevi gulira. Hakuna stress. Chizina, 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 chizina. Hakuna stress. Mulembe kwa fabakabi, tuzina babidibidi. Paka pumalili, wechikwela wechitobu namba mwana tufuna. Mwichikola mucha, gamu nyidido kufobu vazi mwana mwesaze. Weleza black label, red label. Lenge la kamama kupul table. Wesebo. Poko poko, muganda wawa lokoso, wotaku wawa lokoso, chitoko vato nye de. Bo mwenge, gusa nyuse chuwanga. Stress, ekadi ya chuwanga. Trap, nze mpanga. Abalala, wana wankoko. Hakuna stress.
Mchibuka Kampala.
Mchibuka Kampala. Tukuwa klabu mpaka kumacha. Hakuna stress. Echupe kali, the way italeta. Hakuna stress. Tuzina, 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 tuzina. Hakuna stress. Tukuwa, 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 tukuwa. Hakuna stress. Tukuwa klabu mpaka kumacha. Hakuna stress. Echupe kali the way taleta. Hakuna stress. Tuzina, 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 tuzina. Hakuna stress. Tukuwa, 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 tukuwa. Hakuna stress.